Thank you to God because of this precious moment once again that the Lord has given us. Once again, it is a blessed time to rejoice and celebrate in the Lord. Because there is nothing, there is nobody, there is nowhere where there is our strength and joy.
We
rejoice and celebrate because of what Christ did on the cross. And we always rest in the Lord. A preamble time, we have been doing all sorts of thinking to be good things so that we should be encouraged and pleased with the Lord. But when it is pleased that we reveal Christ in us, is when we see that everything that seems to be good to our sight was but done. From that day up to this time, the Lord gave us a break so that we should just rest upon Him. We are the sheep that gone astray and fetched by Christ Jesus and picked up by His shoulders, so we rest in the Lord. It's the Lord who saw and who sees where we were astray and find us there and pick us by His shoulders so that we should rest in the Lord. Had it been that He left us to ourselves, we would have never come to the knowledge of this true and only singular gospel. That's why in everything we bow and praise the Lord. We have been in the book of 1 Peter chapter 1, verse 1 through 3. And let us continue on these verses.
Verse
1, it says, Peter, an apostle of Jesus Christ, to these strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia.
Petulo, mtumwa wa Yesu Kristu, kwa osankidwa akukhala alendo achibalaliko akuponto Galatia, Cappadocia, Asia ndi Bithynia.
When he started writing this epistle, he started by writing the address.
Pamene amayamba kulemba Galata iyi, anayamba kufotokozera umwini wa Galata.
And the address was speaking about Christ as the only true and message ready and worthy to preach.
Nibo mwini wa Galata u magawa konesa Yesu Christu munga amena alutenga mwini wa amena kwenye na kulalikuwa.
Because it starts by saying, Peter an apostle of Jesus Christ.
Chifunzeke yamba kulela kuti Petro mtumi wa Yesu Kristo.
Which means Peter is not the subject of the letter.
Kudandauza kuti Petro uyo sindiye mwini wake wa karata.
He's just a messenger of Jesus Christ.
Yeye ndo angokhalaza ben tumiki wa Yesu Kristo.
He is just a vessel that has been sent by Christ Jesus.
Koma kuti yeye anakhalaza ben chida chimene chinatumidwa ndi Yesu Kristo.
Again, he says to the strangers scattered throughout different cities here.
Ndiponso chifanika kulakula kuti kwa osankhidwa akukhala alendo obalalika mʼmadera osiyanasiyana.
Once again, it is calling to the strangers scattered.
So mwezi kudandauza kuti kalata imene ikupitatu kwa iwo okhala amene ali okhala alendo a mʼchibalaliko.
Why scattered? We saw last time it was because of the persecution that was among them.
Chifanyana ndiwana khala mchibalali wana balalika choncho monga tinaona nthaya kumbweyo iyi kuti izitu zinachitika chifanya uthenga wabwino.
We saw that those persecution that makes them to run after they arrive, but when wheresoever they were running to, they were continue preaching the true and only gospel.
Ndipo tinaona kuti panali chizunzo chimene chinafika pakati pawo chimene chinapangisa kuti aliyense athawise moyo wake. Ndipo pothawisa moyo upo pamenepo pamenenso panali kulalikira uthenga wabwino.
Here we truly understand that even if this persecution didn't hinder the gospel to go wheresoever the Lord purposes.
Apano tiona kuzindikira bwino kuti ngakhale chisauso chosi chinakwanirise kupondereza kapena kulepheresa uthenga wabwino kubala kumene udanera kukafika.
It was like a bad news that was everywhere, but it was a true meaning of the gospel to be reaching those that are his.
Inali tungati ndi nkhani yokhumudwisa yomvetsa chisoni imene inali pena paliponse, koma inali njira yokhayo imene inalinso yobweretsa uthenga wabwino kwa iwo amene ali ake Ambuye.
It was like people were running after their lives. They were like homeless, having nowhere to go, things became worse.
Chifukwa munthawi imeneyi pamene anthu amathawisa moyo zinthu zinalizo sizimayendera bwino amasowa ngakhale pokhala zinthu sizimayenda bwino.
And the worsening of those situations, of that situation, was the meaning of the gospel to the people.
Komandhawi yake yomweyo mkati mwanyembe wa useo zile inali kutanthauzo la kufikira kwa uthenga wabwino kwa anthu ake.
It is like the house is having a small crack. For you to clear that small crack, you need to create a bigger crack that will manage to sort out a small crack.
Zilingani kuti nyumba imene yatetheka pofuna kutseka kutetheka kapena mngalo wa nyumba imene jamafunika kugumula pomamangapa jakuti mkati kutseka malo ango jamagumula malo akulu kuti mkatseke pobwino.
You can't just get rid of that small crack, but you need to create a bigger crack so that you should start from the base and get rid of that small crack.
Sizingatheke kuti basi mungomanga kamngalo kapena kuthetheka kwa nyumba kumene kwachitika kumene pakuoneka pochepako. Ayi, mumafunika kuti mugumule ncholinga chuti mukayambire pamazi kwake wokuti mukwanise kutseka malo amene anayambikacho.
So the scribes, the Pharisees, the priests was to get rid of the disciples without knowing that whatever they are doing, they are creating a bigger crack so that they should help to get rid of that small crack in the sense of meaning, in the sense of meeting with all those that are aware of the gospel so that they should be drawn to the dear Father.
Ndetu alembi ansembe komanso afarisi anayesa kuthira manja ndi kugwera pa ophunzira nemaganizirana kuti kuvachita zvimene zvizinde kuti akoza kutesa utenga wabwino kapena kuti kutseka ngaro kwaiwo mene maonika ndikulalikidwa kutenga wabwino osa zviva kuti popanga zvimene zvi akugumula kapena kupanga mungaro waukuru kwambiri umene ati akwanise kukatseka mungaro waungono.
So here they saying that are saying that the people scattered in Pontus, Asia, Cappadocia, Asia, and Bithynia, which means that even the Lord knows where soever the scattered people were living.
Mchifanyike mukamaona baba muona kuti akulankhula za anthu amene anabalalikira ku Ponto, ku Galatia, ku Cappadocia, ku Asia ndi ku Bithynia. Kutanthauza kuti Ambuye amadziwa aliyense wake wa iyeyo umene ali.
This foolish shows that the Lord knows those that are his.
So mwezi kutanthauza kwathunthu kuti Mulungu adziwa iwo amene ali ake.
And he will go by their way and meet with them at his time.
Ndipo iye adzawalondola ndi kukawakumana nawo mnthawi yake.
That Samaritan woman from that swirl, it was the Lord who came by her way and met with her.
Monga dun zimai ujawa kusamaria, ane ana kumana ambuyesu bajisime kuda, ane ambuyesu amena na mlondola bajisime.
He came by her way and met with her.
Ndi ambuyesu amena na jita kumlondola ni kukumana na ae.
He knows wheresoever we are. He met us at our place and drawn us to himself.
Yeye tu amadziwa kuti konse kumwe kuli ife ndiwazatilondola amatilondola ife kumalo kwathu ndi kuti koka kupita kwa iye.
Verse number 2. Erect according to the foreknowledge of God the Father through the sanctification of the Spirit unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Unto grace unto you and peace be marked right.
Pamene ndimeyakachiriwa kuti monga mwakudziwiratu kwa Mulungu Atate mchiyereso cha mzimu chochitira chimvero ndi kuwadza kwa mwanzi wa Yesu Kristu chisomo ndi mtenderezi kuchulukire eni ino.
There is again the Trinity, God, Father, Son and Spirit.
Abanso tiona utatu kumene ndi Atate mwana ndi mzimu woyera.
Number 1 he says erect according to the foreknowledge of God the Father, meaning the Father is the one who created the world and he erected those that are his.
Chitoyamba kuti monga makudziwiratu kwa Mulungu Atate kusenza kuti Mulungu ndi amene amadziwa iwo amene ali ake.
And he elected them from the preamble.
Ndipo iye anawasankha iwo kuchokeratu pachiyambi.
Through the sanctification of the Spirit. And it's the Spirit who regenerates those that are his.
Akuti mchiyereso cha mzimu kutanthauza kuti ndi mzimu woyera amene amadzusa kapena kuwapatsa moyo iwo amene ali ake.
Unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Christ is the ransom that makes one to be sanctified, to be saved.
Pamene popitiriza kuti chochitira chimvero ndi kuwaza kwa mwazi wa Yesu Kristu. Kutanthauza kuti Yesu Kristu ndiye chiwombolo chake cha ochimwa osankhidwa chimene chimapanga ochimwa osankhidwa kukhala wayense.
He was obedient unto death. He obeyed unto death.
Yenu anakhala omvera kufikira imfa.
So that the scriptures might be fulfilled that Christ is the Son of the living God.
Kuti ndo malemba akakwaniritsidwe kuti Kristu Yesuyo ndi mwana wa Mulungu wamoyo.
And sprinkling of the blood of Christ Jesus. When they said about sprinkling, they are speaking about the dying, the shedding, and the crucifixion.
Akuti ndi kuwaza kwa mwanzi wa Yesu Kristu. Akamala nkulaza kuwaza, akulankhula za kufa, kukhetsa kwacho kwa mwanzi, ndi kuyikidwa kwacho kwa mmana.
Because if there is a sprinkling, it means one, first of all, there was death, there was killing, there was slaughtering, and there was the blood correction in one bucket or in one place, and there is a sprinkling to take the blood and sprinkle. That is the shedding of the blood, so that those that are his should be redempted, should be saved, and should be sanctified plus justified.
Chifukwa mmene akulankhula zakuwaza kwa mwazi ndiye kuti poyamba panali kugwidwa, panali kuphedwa, panali kuchitwa pakozi kumene kuti mwazi ukesedwe, ndiye panali kutoledwa kapena kuitidwa pomozi kwa mwazi uja, kuti mwazi uja ukafike pokawazidwa ndi kuti iwo amene awazidwa mwaziwo akayeresedwe, akalungamisidwe.
So because of these three things, three points that we have seen, number one is the foreknowledge of God, the Father. Number two, the sanctification of the Spirit. Number three, the obedience and the sprinkling of the blood of Jesus. These three makes grace to be unto you and the peace to be
multiplied.
Grace will never be upon one if God never erect one. And it will never be upon one if Christ didn't die and the blood has been sprinkled.
It will
never be upon one if the Spirit didn't sanctify the man, the one.
Nibonzo sichinga teko kala pamunhu ngati nzimu sana chite chiyeriso chaka munthu uyo.
But the combination of these three makes grace to be upon those that are his.
Umatu mgirizano wazi to start with easy. Umapanga chisomo kifike pa iwa mene ali ake.
When he said grace unto you, it was only to those that run away into Pontus, Gratia, Cappadocia, Asia, as well as Bithynia, not the inheritors of these countries or villages.
Chifuwa zake mamina malamu kwa zone na kuti chisomo chikale pa inu. Amalamu kwa tupa yu kao, amene analiyo kubala lika aja, aliendo okala kuponto, kukalatia, kukapadokia, kuasia, hindi kubitunia. Osa di nzika zama jila amede wae.
We are strangers in this world.
Ifono nifuwa alendo mzigo hii.
And the gospel is preached only to the strangers living in Malawi, America, Europe, Australia, Asia, and all other districts and continents.
Ndipotu utenga wabu ito, ukulariki idu wakwa alendo ukala ku Malawi, ku Europe, ku Asia, ku America, dima continent ito siyana siyana.
But when we are thinking about this, strangers in these countries, then we should know that there is other people who are the citizens of these countries. Message, but going to them.
Neva mene tukulangula zareno ukala mbadela amene wawazi kutanda uzakuti pali ambiena amene ni nzika ukala mbadela amene u.
And these citizens, they are these religious group of people.
Ndipo awa mene ni nzika awa ndiye tumagulua alfazi mepesu.
Whereby they think that they can do anything otherwise to save themselves.
Kutanda uzakuti pali betu chimene ina kosa kushida kutaku musidwe pa yeyo.
Iwo ama kati zakuti zajita awa akosa kuzipuru musaoka. They think that in their religionalism, they are citizens of the gospel without knowing either that the gospel is never gone to the citizens of the land, but to the strangers scattered there because of the situation and the time of seasons.
Ne anaona kuti unzika wako kukhala nzika za dziko iri akhoza kumva uthenga wabwino kapena akhoza kukhala kanthu chokopindula pa uthenga wabwino posazizindikira kuti uthenga wabwino sikupita kwa nzika za dziko iri ayi komatu kupita kwa alendo amene ndi wake osankhidwa.
Let me encourage you, brothers and sisters, that grace will be had for you because you are the remnant, who are the one erected by God and the Spirit of the Lord sanctified you after dying on the cross and the sprinkling of the blood of Jesus Christ has been done.
Nati tikukulimbirisei abale ndi alongo komwe muliko kuti chisomo cha Mulungu chikuchulukireni chifukwa kuti ndi mzimu wa Mulungu amene amachita kukupangani inuyo kuti mulandire chisomochi pakuti mwadzidzi wa Khristu Yesu unakhesedwa kuti ukatsuke ndi kubweyeresa mitima yanu.
And the other sentence, another word he says, it says grace and peace be multiplied. Peace is to be upon you in multiplication. Which means if Christ is upon you, the peace of the Lord is with you. And when the peace of the Lord is upon you, the Lord multiplies upon you. Because the more the peace of the Lord is upon you, the more the knowledge of Christ multiplied upon you, the more that peace is multiplied. You continue knowing more and more and became you decrease and the Lord increases. That's why we always say that I must decrease and he must increase. There is other scriptures, the Bible says, Christ says, peace I leave unto you. If the peace not the world lives, but the true peace of the Lord.
And
again, there is another scripture whereby it says, I didn't come into this world to give peace, but fire. Which means you have peace in the Lord, but outside there is no peace to your body physically. You became comforted in the Lord because of the scriptures preached and the Christ revealed to us. But when you started preaching the comfort that is in you, the same time the body will meet with the fire outside because it's not the body that have peace with the Lord, but the heart.
Omaru
Koma pamene inakwana nthawi yanena kuti ali pafupi kuti afashikire pamene anaonera kuti cholinga chimene anabwerera ku dziko lapansi chimenecho ndipo nthawi iyo yakwana tsopano yonena kuti atate alemekeze mwana alemekeze atate ndikuti atate alemekeze mwanayo ku imfa yake.
So the son glorifies the father when he was dying. The father glorifies when he was raising up from the dead.
Mwanayo analemekeza atate pamene mwanayo amafa ndipo atate analemekeza mwana pamene amamusa iye kwakufa.
The time of dying, it was the time of glorifying the son.
Nthawi yakufa inali nthawi yakulemekeza mwana.
While the time of resurrection, it was the time of glorifying the son.
Pamene nthawi yakuuka kwa kufa inali nthawi yakulemekezedwa kwa mwana.
So the father and the son glorifies each other.
Ndi atati ndi mwana analemekezana wina ndi mnzake.
Which means it is the father and the son that shares their glory.
Kutanthauza kuti ndi pakati pa atati ndi mwana amene amagawana ulemerero wawo.
Because if Philippians chapter 2 verse number 9 says, wherefore God also hath highly exalted him and given him a name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. 11. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God, the Father.
Mwachinso, Mulungu anamukwezesa iye, nampasa dzina limene liposamba ina onse. Kuti mdzina la Yesu, pondo lililonse lipinde, laza mwamba, ndiza padziko, ndiza pansi padziko. 11. Ndimalime onse avumereze kuti Yesu Kristu ali Ambuye kuchitira ulemu Mulungu Atate.
So when the Father is glorified,
tsono ndiliti limene Atate angalemekezedwe.
When Christ fulfills what he came for, so the Father was glorified.
Ndipajanu pamene Ambuye Yesu anakwaniritsa zonse zimene anabwerera motero kwakadakalika.
Now when the tongue and the knee bows before the son, that time the saints glorifies God.
Ndeno pamene malilime avomereza ndi magondo apinda pamenepo pamene oyera mtima kapena kuti ochimwa osankhidwa aja amalemekeza Mulungu.
And to the honor of the son, so he gave him the name above
all names.
Because verse number 8 of the same chapter says, and being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the close.
Chifukwa ndime yake achisano ndi chitatuyo akuti ndipo popezeka mmaonekedwe ngati munthu anadzichepesa yekha nakhala omvera kufikira imfa, ndiyo imfa ya pa mtanda.
A dying on the cross, the obedience of Christ Jesus was that the honor of the Father, and the Father honors the Son because of fulfilling what he came for. So he was given the name above all names, a knee to bow to the glory of the Father.
Ndiyetu kumvera kwa Ambu Yesu, kumansu kufa kwa kikwa pamitaranda, ndi kumene kunari kulemekeza Atate, ndipo Atate kata lemekeze doa anampasa zina limene liposa maida onse, chifawa lemekeza Atate.
That's why verse number 1 of John chapter 17 says, these words spake Jesus
and he lifted up his eyes to heaven, he has to lift up the eyes because that was the time for the Father to be glorified, because the Father is glorifying the Son in the dying on the cross, in the shedding of the blood.
Anayenera lukukweza masoche mwamba jifuwa ama kaya ngana kubaku kukwalitisa zimene kia na mwela kute agafi isa yapa mtana. Nipo makufa kumpamele atate akule mikizilu wa mwisa isha yapa mtana.
That's what Ephesians chapter 2 verse number 1 says.
Nifayake mbukula Efeso wa chukwili yor Efeso wa ya mbalibayake ya chukwili ya kunena kuti.
Ephesians chapter 2 verse 1. And you have he quickened who were dead in trespasses and sins.
Ndipo inu anakupatsani moyo pokhala munali akufa ndi zolakwa ndi zochimwazana.
Where did Christ quicken us? Or when God quickened us, it was that time when he was dying on the cross and resurrected from the dead.
What did he do? Dimene Christ kabena mungu akati analipasa ife moyo. Tiona kuti tsiku lake ndilimene limene Yesu anafa pa mtanda ndi kuuka kwa akufa.
Here there is three things now that we should know and see.
Ndi avanso pali zinthu zitatu zimene tiyenera kuziona ndi kudzidziwa.
Number one, Christ glorifies the Father in dying on the cross and buried.
Ndi zoyamba Christ analemekeza Atate mu ifa yake ndi kuikidwa kwake mbana.
Number two, God glorifies the Son and gives him a name above all names when he resurrected from the dead after being obedient and done what was worthy to be done.
Kachiwiri, Mulungu anamulemekeza mwana wake pakumukisa iye kwa akufa, iyeyo atamaliza ntchito yonse yokhala omvera ndi kuchita zonse zimene anayenera kuzichita kukazikwanirisa.
Now, after this, there was a quickening of the saints.
Ndiye tsono zitatha zonsezi, ndiye palibe kupatsidwa moyo tsopano wa oyera mtima.
They were quickened together with Christ when he was raising from the dead.
No watu anapasikwa moyo pamodzi ndi Yesu Kristu. Mene Yesu Kristu yo amauka kuchoka kwakufa.
Which means we have got the life in Christ Jesus.
Tomodzita ntazo kuti ife tuti ndi moyo mwa Yesu Kristu.
Now when we go back to the book of 1 Peter chapter 1 verse number 3.
Ndiye tikabwerera tsono mbuku lomwe tikuyangana la 1 Petro chapter 1 verse 3 yachitatuyo.
It says, blessed be the God and Father of our Lord Jesus.
Ikuti wodakalitsika Mulungu ndiye Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu.
Why is he blessed? Because he is the Father and the Sovereign and he is worthy of praise. Which according to his abundant mercy, the mercy of God, hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Amene monga mwachifundo chake chachikulu chifundo cha Mulungu chimenecho anatibalanso chiyembekezo cha moyo mwakuuka kwa kufa kwa Yesu Kristu.
Now the dying of the Lord Jesus Christ, the burying, the resurrection, whatever that process was the begotting of those that are his to himself.
Ndiende ndumeko yonse imene inachitika imene ndikufa kuitidwa mmanda ndikuuka kwa kufa inali ndondomeko yakukabala iwo amene ali ake kuti akhazikidwa.
When one wants to give birth to a child,
munthu akufuna kubereka mwana kapena ngati mabere chimakhalira mdungusula kubereka mwana mtu.
Number one, a man is to meet with the woman. Number two, the power from the man should be transferred into the woman and should keep it until 9 months, and then she delivers. You can never say this is my son without a process that happens before the son gets
out. The boning of the child
is a process. There is a process for one to born. Same to Christ, Jesus, God and the Spirit, to us to be the children of God. That was a process. We never being begotten or born into this family without a process. Why God set this process? It is because there is this stupid religious groups of people that think that one can be born so easily with the whatever decision and mind one has.
Because the religion
will say, when you just lay up your hands and bow and say, God, enter into my heart, same time you'll be a child of God. If you just follow a preacher's prayer, then you become a child of God. This is nonsense. This is awkward. And this is stupid. They speak this because their eyes are very blind to the things of God. And again, because it is God who blinded their eyes so that they shouldn't see the true and only gospel that is revealed in the scriptures. So the more the blindness is upon a preacher, the more the blindness is shared to many. But let me tell you, brothers and sisters, that we born in this family after the process that Christ fulfilled by dying on the cross and buried and resurrected. So am I born into this family. So after being born in this family, then he gave us a lively hope. And this hope is in the Lord. Because the lively hope is by the resurrection of Jesus Christ from the dead. So So the abundant mercy was there because there is a process to be got, the sons, the saints, so that they should be given the lively hope that is by the resurrection of Jesus Christ from the dead.
Ndino chifundo chachikulu chamunhu chikati pamene ipo kuti chikapereke moyo kapera kuti chikabare iwo amene ali amwa Yesu Kristu ndikuti adzakhale nawo chiyembekezo cha moyo kwa iye.
We are what we are because of Christ Jesus.
Ndinoko ife tichimene tii chifa chatimene ambuye Yesu anatichitira.
The title of the message of today is Lively Hope by the Resurrection of Jesus Christ.
Ndiponso mutu wa uthenga wa tsiku la lero ndi chiyembekezo cha moyo mukuka kwa akufa kwa mfati Yesu Kristu.
Dying of Christ Jesus on the cross was the giving of the lively hope by the resurrection of him.
Ndikufa kwake kwa Yesu pa mtandao kunali kupapereka chiyembekezo cha moyo pamene iyeyo akauke kuchokera kumanja.
We found comfort in the Lord because of what Christ did on the cross.
Ndipenza kuti chitondozo pamaso pa Mulungu chifanizimene ambuye Yesu anatichitira kuti pasa chiyembekezo cha moyo.
Lively hope by the resurrection of Jesus Christ.
Chiyembekezo cha moyo chimene chinaperekedwa kupitira kukuka kwa chikwapi wa Yesu Kristu.
Let us look to God in prayer as we are closing this time of worship for today.
Tati ndisenge maso tipemphere pamene nso tafika kumwa kwetu kwa kutenga tsiku lere.
Heavenly Father, we thank you this time. Thank you for making it possible that we meet in the close today. Thank you for letting us understand the scriptures so that we continue bowing before you and we decrease and you continue increase. You increase upon our life in everything because you are the only one worth of praise. We thank you, we bless you, we exhort you, we magnify your name. In Jesus' day we pray. Amen.